tamani halaji malifu.
Toyo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Mamadou Watratu ogi jonne ga fandu hala Mamadou Sow Sewu jom walisa kabe hiribe. Journal siagal horngoji Yusufa golle mo yida ka sanali Malik Gidali Rafi Bawde ngoni sababuji modi mato terde ngel golobe le kabar mudum. Bangal journal siagal lamben wattu basiji ndokobe kabaruji e kunande mun enna beena ma famu do golle mudum le yontrende bamako do be mbara temedro yimbe. Ona fufu nolirabe hani wadde yalla gorko mabbe na wattana be hakkilo tama ben hono gol do kirondal yo jam gorko hen fu faccitintale yowtere meden zoom sir dingun sembe kabar jamen hande beta alkamsa e sappo idi septembre 2024 bismillah sakra luangoji ben kerta di kabaruji Yusufa golle ben mo yirwali sanali malhi dunke en hulti wide sabiti alaji hono gidali e kulnali yimbele hobe guddige odo golle horngoji bangi goddo dun jangi dum jangintay sanali ben tuudi likol ndokobe kabaruji e wi be do dunke embe yalla be do famu kedana ko jenaba jallu hebene du fois tanko kanko Umar Wegalu.
Journaliste horobe golle mun en ina yafa kono ina nafa yirwinde démocratie. Alexis Calambri, journaliste lambdo to journal Mali Tribune.
Journaliste konjotodo yo jo andal no kabaruji juttinirte wajibi habo golla golle mudo do seriya
ngallo gollal yafa ko heewi e journaliste en ngana jangube gollal ngal. Aboubakar Abdul Wahid Maiga janginowo to l'école supérieure de journalisme et des sciences de la communication.
Nous juttinobe kabaruji be yiwata leleedi ndi golloobe dido golleji be pammina be min janginta be no juttino kabaruji wadirta horongo mudum
der mali do journaliste sapotan woni horobe e be gondi e tidallaji ko non chaka dumbiyawi
les menaces elles existent
farati anado hen sanne ko nayri bangal fiyede e konande mudum chakal mudum tidallaji an gondi e matede sariyawol kuncinongol beme ande hore nyaloma hande no miden kajangol o sariyawol
evident de cette loi
horobe bene gonde tidalla bangal musakaji
sakrabe mbiyan mbawi hokte kawar mudu bambe tutta klayma du kawar bangal beme Facebook adun X adun Twitter kiddo kawtal mbiyan ndokobe kawaruji do jangini be kaw mbiyan basiji timmi nyande 13 septembre 2024 bamako do fanda mudun e wirandini be woni ben bedande be do mbiyan ndokobe kawaruji mbiyan famu e do golle mabbe yalla be kinno hewtugul jam e yirwer mbiyan kawtal gal yo do mbiyan anniya horojo kido RTM Salif Sanogo e be golidal telle kany appel Mali jawdindi itoni e leedi etazini kedan ko hebana kalifa goita do fosango Ousmane Nyalibul e Al Cissé
le nde jande alander gondude wadde do bamako do journaliste en nogo e jon kawri e mayre jangino o do ni Salifu Sanogo holti wi de journaliste anakani famminede fa gasale o wakati yalla anandaro e dande mu ben sakade basiji
en periode de conflit
le wakati basi wam halaji de hana halde hala mudum fei sabi idum wawi latade sababu sattinde basi o hono fu kanda wordude wakati mudum hono fu kanda wadde fa kaba halaji peneji so a journaliste sa yihi nokuto basi woni sariaji ho kanda teddinde minem yimbe be ko hewe mu en fu jabborto fa yiltina kabaruji mu en pineji tay mi anda min en hore jati so wonko mi martina kumpa bangal mudum mi andam hono golleji di hani
ya faire la part des choses
hawrbe en de jande kolitiwide dun nafan dum en sanne le golle mu ben
mes attentes
ko dom mi le hem min kana hewi sanne mi mi journaliste mi de hani andude ko kalam mi kay ko kammi wadde yalla so mi tilike de do jande fu mi anda hodum bawmi windude ko nawri ngal nontingol kabaru wakati so basi ana wodi bide yidi hedda do fa dum timma du waram sembinde andal
de plus
holtindi wide de jande jukinan kulikoro segu sigaso le balde ngaroje
to mutitun no mbiyan kambe kunibe golleji nedda ku ngotike bomboje de irata mbiyan terursi en der no fakasi fofana ku ibna golleji on zingaji li lam muti holti wide yu gidali mbiyan di do bomboje irade de der no na heddi fandi lino kuji kewdi el region der no wonko hanni karjada men to mutitun Mamadou Koumina ke da fa sango Umar Wegalu
mofti
region no wurnono yodon nokku peccido nokkuli didi do mayoji di ngoni kanye nokku ciene nyaloma hando tidalaji mawdi gonte matetle nokkuli de fu sa wari fa jahali datidi atam bombojan ira e mudun en dum wadi so de do nokkuli an hada jati neddo yotto yoton sabi de waydi de nagu woni ton yottale de do nokkuli wana ko yafi fi
huncande hoore sawrugol yimɓe le ben banuɓe le wolde ko nande muɗum hono fanda kawrital ben fuɗɗogal keñen to kati toon ndenno ngal ɗo kawrital balɗe tati mo ngal landini CICR woni Croix Rouge Comité International Croix Rouge e dow faaba golle men CHI kati e kañe polinique l'armé ndenno latke sababu dowtere heewɓe ngari e nokku o yalan ɓeɗon fam ko ɗum kalifa goto heɓen e dow fastango Oumar Bagol e Ousmane Nialbouli
Professeur Lay Touré laamiɗo suudu doctoroɗo mawɗo ɗo kati ɗo holliti wiide nde ɗo jannde nafan sanne ɓe nawtirta dow haalaji kalte toon le balɗe tati ɗe
différence équipe gueɗe amen service ŋaji traumatologie réanimation urgence ŋaji kañe sawroɓe woɓɓe hertaɓe hon oppoɓe anadana ni sawrude ɓe barmuɓe ley waldeji noɓe cawrute ni waylitake saabu watte yoga tan barme ɗe ana mawni sanne miɗen miila ana moƴƴi watte fuu min jiida e yawɓe le nokkuji ɗe sawrude ɓe yalla miɗen paama no golleji mumɓe ne jarata
sur le terrain.
Kuminiɗo kabaru yuɓɓinde cellal le fedde CICR noddirte docteur Moufouta Gabriel yurfitiki dow ko ɗiɗo golleji nafata o widdu irme Imad Radio ko ɓe gondi e wadde
la prise en charge
daranade golleji muɗum le golledde nde ana moƴƴi dañ dabreji kertaɗi fa dare sarɗeji jafinoji golleji muɗum ko wana ko yaafi ɗe wakkati ɗo kabaru oppugol ɓeɗen gondi e daranade ɗon handen ka wonɓe ɗum tampini sanne fa gunda muɓɓen ana hulana le nokkuje ɗe ɓe hasindinɓe sawrede yalla ana mbawana koye muɓɓen ka won sarɗeji gonduɗi daranede yalla ɓe jalta leyɗe barme
laamiɓe fedde CICR nde kolliti wiide yeruɗiɗo jandeji waran wadde le kedde leydi ndi
tamani projet mo fondation irondela ɗo mali ɗo e gollidimɓe muɗum téléji e radio ji irtel mo faaba mum itira union européenne e kañe e leyɗe danemark suisse royaume uni e kañe coopération espagnol
yewtere meɗen zoom sur hannde ana yowi dow mbiyan kirondiral hakkunde nawliraɓe nden kirondiral hertagal saabi ɗum ɗon kay no warlafi ko wawa ko yalan ɓeɗon fam ko ɗon ko laali tangara heɓane ɗo fastango Ousmane Nialbouli
wuuri e kumba ɗiɗon fuu yo rewɓe ɓe buula ɓami ɓe nawliraɓe ana gondi ley galle goto buula beltiɗo ɓe rewɓe ɗiɗon fuu ana mbeelo ɗum mono fuu no waɗirta eɗen mbawi wiide o galle hono muɗum ana tiiɗi ana wayka tan hono baasi fuu wala hakkunde maɓɓe saabi ana fanɗi koɓe dukodirta ka homo fuu hoolata ko bandun ko goto waɗi fuu bandun maran sini hannden wuuri arandejo o hokki complet buulo beete janngo muɗum kumba kañum du waddanamo basan ñumaɗo fa waati fa o winda dow mum kumba mo buulo fa hollita no foti yidde ɗum ɗum waɗan e hakkillo makko fa o ɓeyda horsinede kanko buulo omo welti dow majjum mono fuu waɗanammo hedde makko ɗum ɓuri dukoji e saajoji ɗi timmata ñande fuu ɗi yiya fuu omo ñaaƴa ƴiwde koyɗe yahde hoore fuu ko heesiɗi o wattata ka andon wiide tamma o ittata nenno no mbirumi on ni on keɓi faamu hono o galle ana famɗi haya sini jokkirini landol yalla buulo darata ɓamude tata ɓona
sika walla ñalbulo ɓamon sakam en pawiɗo kattene ka warjuno hannde namdaba sat foti hompitade banggal mbiyan fat sappo ɗum woni 75 99 76 19 e bembal amen banggal ngal kayiɗum facebook banggal kunafoni yo 37 321 mere mere noon ka famɗi fof buuɗi mbiyan noga hande tawde le téléphone joomum ɗo seeɗa yewtere meɗen magasin yewte meɗen magasine yo kabaru mbiyan cellal e yowi ɗum dow tiallaji foofango mo mbiya heɓata sukaɓe heccuɓe ndenno holtan wiide ko ɓuuri hewde yo ɗum ɗi ɓili e ñawuji hono mbiyan ñawuji hono ɓernde kañum ɗum yo ñawuji lollirɗi asme e ko nande muɗum yalane ɓeɗoro faamu dow tiallaji ɗiɗo ñawuji ɗi mbiyan kabaru foofango kanko Aly Cissé wonko heɓene keyɗana fostango min e makko yo en ñalle jaam
oɗo ñaw ana yiye sanne e cukalel keccel wakkati ne o fini nom holitiri wiide kanko docteur Mamari Koulibaly o andanɗo kabaruji ɓiniɗe ñaw sukaɓe clinique pasteur bamako ɗo o holiti wiide tiɗɗala bangal foofango to sukaɓeɓe kañum woni ardo ele hakkunde sifaji ñawuji goɗɗi mawɗi nanguɗeɓe
soni ɓami ñawuji nanguji sukaɓe heccuɓe tiyalaji foofango ɓuuri foof hewde kala ko laati sifa ñawuji ɗi so ɓernde so calɗi so goɗɗo foofango woni ɓo ɗiɗo tialaji ɗi sabuji muɗum yo gueɗe mawɗe ɗiɗi ana wodi ɓiliɗi safareji ana wodi ɗum ɓiliɗi e oppugol
odo ciddala bangal fofango sukabe pinube heybe ana anda sanni yaya galle yogabe bamako do kan ele kedde lidi amendi yogabe do indirabe be min jidi bankas bafulabe moti nadu sikasu wonko sedoto do hen
lewru tagal ko beynumi taiki ciddale e fofango suko no fofurtani na yabi non sanni ko dum boyi timay ko woni ko nabmomi suru doktor gamenga suni suko beyni rama cesarienne so hebi tidalla fofude be bosan becc makko yalla mo heba hindu wattu be ngol cesarienne suko goto jam ardi yaltude suko fofotani dum nangay heklo amen don e don mi noddi pediatrembe goto suko ambe miidi hebudi tidalla fofango kuteji mudun na nawi sanne be gori fofo jonte e doiru
kala ya be soko soko
andan be kawruji bilide cellal kanyu en ka wonko sifoto e do ko wayo holitide nawal chatudo bangal fofango docteur Umar Abibu Diallo pediatre
du dubisko buri fandude fuf forati mo buri mumude wono sugabe heccube be kebali libbi jeegombe e kanye jogibe bangal sarabe ko buri hewde forati mudun yo bangal suka dimda do e kado tidal jibinabe fadi wat mudun be dun no forati mawdo ana hendu no suka ma wawata mumude no haniri de do gede fuf yo sifa forati mawdo
hodum fu woni sababuji tidal bangal fofango to chukalel kitchen hono fu andirte suka kecho fofango mudum ana teddi docteur Mamari Koulibaly pediatre wonko haltanta em do hem
bur fu fnyawuji yete e sukabe hetube radi tielaji fofango e kabaru ufugul ana wodi dun sifaji gud yalla andude tielaji fofango suka kecho do bangal haybugul dillere ande mako bangal kinede e ko nande mun en tadale fofango na jeyda nyawuji hani sawrede e jujure
safara goto wala to chawrutedo sukabe be fofango mu em teddi non holitiri wiide kanko docteur Umar Abibu Diallo odo pediatre jokkine hala mudum wiide fa odo nyawu sawre yurutu sukabe kina sifa mako ande tafum
donc cette prise en charge
den non jangul hore odo nyaw ono wadde bangal safariji bangal ukugul madum sifaji de fuf wattu goto tafun kaban mudum ande fa laba den sifa sawrugul hasindinagul nawtorte kanon yalla mutan dum hore no yawi sabi sifaji taykadi di ne bawi dawlude no joomu hebata hindu mo yawiri
sukabe dimetebe cesarienne kanyu en buri matude sanne odo nyaw burde sukabe dimirtebe ni